uya ufunda letha wini njengoba usuhamba nami weqa amaguma nezintaba uya ufunda lele khoni njengoba usuhamba thimba sami weqa amaguma nezintaba uya ufunda le mazweni lalela uzunkumule maitali njengoba uya ufunda le wangqondo phansi ungalibali imongi khumbule sithandwa sami uzunkumule maitali njengoba uya ufunda le wangqondo phansi ungalibali imongi khumbule sithandwa sami
I'm sorry.